Okumanya kw'omuntu we kukoma era naye wakoma okutegeera ekintu kye nsudde mu nsi mu n'ekyakabi bwe butasoma buswaza omuntu kuba buli kiseera abeera opositi abazadde tubawenga krediti bakoze omulimu mu bulumi mu bugubi mu bwavu ne berekereza abaana musome mugazi y'obwongo kiri bayamba mudda njagala okutegeeza muvubuka bino ebiseera kwata bitabo kuba lyekkubo lyokka ku nsi kuno kw'otambulira Omuntu we kukoma era naye wakoma okutegeera ekintu kye nsudde mu nsi mu n'ekyakabi bwe butasoma buswaza omuntu kuba buli kiseera abeera opositi abazadde tubawenga krediti bakoze omulimu mu bulumi mu bugubi mu bwavu ne berekereza abaana musome mugazi y'obwongo kiri bayamba mudda njagala okutegeeza muvubuka bino ebiseera kwata bitabo kuba lyekkubo lyokka ku nsi kuno kw'otambulira
mwana wange genda osome tojja kusobola musomo gwalema
mwana wange genda osome tojja kusobola Uganda ya wano
Genda osome tojja kusobola musomo gwalema
mwana wange genda okwata ebitabo tojja kusobola Uganda ya
wano mwana wange genda osome tojja kusobola musomo gwalema
computer science wetuse technology ono muda wakwe
mwana wange genda osome tojja kusobola musomo gwalema
ne bw'oli bononya mulimu likujja wakwe nga tolina bipapula
Genda osome tojja kusobola musomo gwalema
gobe muwala ng'onoonya bufumbo batwala wakwe atalina biwandiko
genda osome tojja kusobola musomo gwalema
mwana wange genda osome tojja kusobola Uganda ya wano
genda osome tojja kusobola musomo gwalema
mwana wange genda osome tojja kusobola Uganda ya wano
tojja kusobola musomo gwalema
mwana wange genda okwata ebitabo tojja kusobola Uganda ya leero
mwana wange genda osome tojja kusobola musomo gwalema
computer science wetuse technology ono muda wakwe
mwana wange genda osome tojja kusobola musomo gwalema
ne bw'oli bononya mulimu likujja wakwe nga tolina bipapula
mwana wange genda osome
Genda osome
tojja kusobola musomo gwalema
gobe muwala ng'onoonya bufumbo batwala wakwe atalina biwandiko
genda osome tojja kusobola musomo gwalema
mwana wange genda osome tojja kusobola Uganda ya wano
genda osome tojja kusobola musomo gwalema Tonja kusobola musomo gwale
Mwana wange gendo some Tonja kusobola Uganda ya wano
Mwana wange gendo some
Gendo some
Tonja kusobola musomo gwale
Mwana wange gendo kwate bitabo Tonja kusobola Uganda ya wano
Mwana wange gendo some Tonja kusobola musomo gwale
Computer science wetu se Technology ono muda wakwe
Mwana wange gendo some Tonja kusobola musomo gwale